Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita tuɓɓogi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jamwali sakraɓe heeɗiɓe. Bangal kabaru ñaw jalta lollirgo varjol de Saint-Gelais Mali lamkoɓe hokki taƴoral wiide fay goto tawra ko oɗo ñaw o Mali ɗo en wattu goto gouvernement humpiti weltere gaɗaɗe e leyse gollirde e cellal. Kabaru rewɓe ɓen hewtagol ndenagu e kañam no yiriwere leyrunde Afrique wonno Sisili keñen kawtal noga ƴiɗo bal forum de Bamako on ɗo oɗo batu hitande fuf ɗum ɓen ɗo nokku hokku tatodiral hakkillaji yalla dawrude kabaru hewtagol jaam e dewral. Yewtere meɗen hertande meman haala moto taxi yo hunde yirwinde sanne wakkat joni oto zégua tonno ley kirol Mali Côte d'Ivoire nelaɗo amen gonnoɗo tun wonko heɓani journal meɗen ɗi gon semme kabaruji amen hande beete aljumare noga e jeɗɗi mai 2022. Bisimillah sakiraɓe. Ñaw keso jalte lollirgo variole de singe yalti ley adunaru ndu les communiqué gollirde cellal France neɗɗo goto mo duuɓi noga e jeenayi tarma oɗo ñaw o ñande aljumare noga e mai gilla nden woni ko lamkoɓe men maliɓe puɗɗi ɓen wattande hakkille oɗo ñaw e wimaɓe e on wattu goto o gollirde cellal leydi ndi humpiti weltere jogaji gaɗaɗe ley service uji cellal am sittu touri wonko heɓani keɗen fo sango Oumar Wagolo e sita sidi ɓe.
Ñaw mo noddirta variole de singe o wala ley leydi Mali ndi non kanko docteur Yakuba Sangare o hollitiri wiide kumniɗo kabar haɓɓude ɗeɗo ñawwule le leydi meɗen ndi kañe cellal Foroba. O wattu joni o cuuɗ dogotoroji ɗe fur martinama Kumpa.
Le ñalana hanndere hunde fe Allah mi wawa haaldade o ñaw sifaɗo le leydi Mali e maggal muɗum fou. So hono ɗi ñabbilaji haala muɗum haalama a tawana ministére humnide kabar cellal waɗan immadaraji yo Allah ɗum sakkelle le leydi ndi fo e maggal muɗum. Gollidiraji fo ko humini kabaru cellal hannen ana daɗe koyɗe mum jamma ila sukan ana yalla ana faddo hono ɗi ñabbilaji natugo muɗum. Immadara ɗi waɗama e laamoɗo fo e damuɗum dogotoroje ɗe fa yettode kiru hakkunde leyɗe fo e damuɗum yalla ana faddo ɗi ñabbilaji.
Renforcement de la surveillance à l'intérieur des districts sanitaires mais aux frontières également.
Quand le ministre communique le kabaru cellal le leydi ndi o yule ko warta ko cuud dogotoroje godde kase ngara ma hed le leydi Mali ndi kedde mo kanko noddirte madame Jeminatu Sangare o ko mo sifi do hen.
L'assurance maladie universelle.
Fedde entretene assurance maladie universelle ne kan yo projet mawdo on jogi nafa sanne sabdena on naato sabe famunde golloɓe heewi de kulleji jogade tiagal ngal kortal dum wonde tayde dabireji yalla jangunde jama ko heewi kasin honede golleji amen han yehurre metta en dabire fu yalla meda heba yottunde doctorat idi dum fudde golle mudun le wakkat jabbi don deedi waran beede doctorat je mawdo won le gennini me woni projet mawdo kasin ko fabdo amen wadde mansingaji entretene informatique en nanan mudun le doctorat je pam refe damudum do ana nato sabe yafunde ñongo yimbe wonbe do ka wonbe ciagan den nukuje
o do ministre holiti datiana gondi e yaltinede le hen fab jalon be kan sakirade no klinik ngay di gonde hewirde le nokko e ciakkodu no poddel le gonde sotirede ko sotirtaake do sariya
sagara ba tuta klay wal du ka wadion bangal be am Facebook e Twitter. Warta tema ɗon jangguinoɓe hitande fufuna ɓama ko ɓen ko ɓuuri milliard goto sifa tawi ɓen ɓe kanda ɗum woni ko holti e kanko ministre kumani ɗo heɗintigol leydi ndi ñande talatare nde wattu fuɗɗugol golleji haybugol gollirde Foroba ɗe ndenno fanda muɗum woni haybude fa sanne oɗo kabar o e wi kamɓe landiniɓe ɗum ɓe yo huccande hoore kabar muɗum ɗe le machine ngaji ɗum woni ande kese ɗe ndenno gilla joni kay kamɓe sénicaji jangguinoɓe woytigui ɓen e ɗiɗo bon in bonnugol inde waɗaɗe dow jangguinoɓe kanko Ibnata Kilo Maiga on keɓagane keɗɗon fattango Oumar Wagolo e sita sidi ɓe.
Oɗo projet ne hani wadde ley lebbi sappo e nayyi ɓe ƴewto yala hono ɓe kaani limirde yimɓele ɓe fur ɓe tiloɓe gatta inɗe muɗen le beme andetoɓe ƴewtodo yala hono ɗum wori le koɓe noddita ravek. Kanko ministre kumniɗo kabaru no waylitere leydi ndi wori o hollitiwide ko heewi ko yuɓɓaki ɓe maati e golleji le lamorɗe ɗeɓe noddirta collectivité territorial ɗe keɗɗe mo kanko noddirte Ibrahima Ikasa Maiga komo sifi dow hen.
Meɗe linta musulin ko yata temen nayon kamoɓe joɓiɗi neɓe handa ko yata milliard goto e million ji cafan tati e jeɗɗi france sifa le leydi Mali. Kortal handega ko tewta yo wadde immadaraji ƴewtude laabi yuriko yurikoji to kalise leydi yaltita yala ɗum ana haaɓe.
Fedde ɗe noddir syndicat signataire du 15 octobre kollitiwide oɗo golle haɓɓi hoore muɗum sanne ko wiya musilin aɓe tan ɓe garta ƴewtade ko ɓe mbi hiddu yoga e musengaɓe noddama wattu joni o keɓɓemo kanko noddirte Ousmane Almoudou kanko no jettino o kabaruji nderɗo fedde komo sifiddo hen.
Min mi tawma le on nokku gami mettama fa wala seeɗan caggana nanmi kala haala musenan ko heewi noddama le duuɓi ƴaɓɓiɗi yeehi hollite hoore mu en hunde ko entité contrôle physique caggal ngal gollal hollitama mi wala hono muslim en tan wonko ɓamata ni jawdi ndeɓe handa e muɗum ko heew muɗum hooreɓe muniɓe ɗi golleji wonko ñamta o kalsi minge miɗe miila ɗuyo hunde ko watte yalla bonda inne muslim ɓe.
Wakkande puɗɗno ɗiɗo imma daraji nde kanko laamiɗo laamu hakkunde ñalawma hannden o o wi hewɓe sar wusinkoɓɓe ɓuyi tan duuɓi muɗum en jaati fati jaaha retraite law. Asimu Goyta holli tiwiɗe ƴewtoto yalla hono ɗeɗo pene fof kaani ɗalirede yimɓele ɓe fof keɓa golleji. Micciteɗen wiide ndeɓe gadɗuno limgal ngal hitande 2018 ko yaata 2010 musengaɓe nangoɓe jobdiji muɗum ɓe ngala golleji mata le musengaɓe 2016 gomɓe lekkoleji jalliñiɗi.
Nden ɗum ken kabaru sayaji yogaɓe holti wiide ene hani laamu koɓe watton hakkillo sanne e ɓamgol golle jangguinoɓe guila e fuɗɗere muɗum. Nden no ɗum latto sababu ɓe hiisa e hono ɗiɗo boppiji. Nden no kanko Ibrahima Ben Mamata holti wiide gadɓe ɗiɗo bonandaji ɗi ne hani jukkede caggal soɓe itama e golle duuɓi tati fa duuɓi joyyi e suudu kasu keɗɗo wonko halni Imrana Kilou Mayga keɗɗono fositango sita siti ɓe.
Ne wawi tawede feeso ɓooyi ɓe yimɓe nanna muɗum ana wawi tongede to laamu saabi hono ɓe ñaami hunde ko ɓe jeeya caggal soɓe tongama ko hee e muɗum ɓene wawi yeɗede le kasoŋaji ko yaata duuɓi tati ma duuɓi joyi e hono muɗum. Min ge miɗe miila immadaraji mawɗo ana hani waɗede e dow laawol sariyaji yalla ana haɗa ɗi kulleji sariyaji leydi ana hani batede no haniri yalla hono ɗi golleji bonɗi ana haɗe caggal muɗum laamu waɗa immadaraji anta da musilim ko janguita le leydi malni caggal so ɗi golleji waɗama ana nato saabe yimɓe fama hono yimɓe hanɓe adede nato musulum ɓe le ñalaɗe warande ga so yoppira hono ni tan ɗum warat yetto ñalane gonne hunde ko wiyete contrôle physique o ɗum so wala duuɓi joyyi ma fa duuɓi sappo so heɓa waɗe le o wakkati so ni ɗum jokkini ɗum natno torra mawɗo to laamu on saabu dena leydi ni wonko kalsi mum bonta.
Kawrital nogaji ɗo ballam forandu Bamako fuɗɗi keñen e dow sisili mbiyen kabaru rewɓe jam hewtagol ndenago e yirwere ley runde Afrique. Mbiyen oɗo ngal ɗo kawrital fana muɗum yo totodiral hakkillaji e dow mbiyen dabareji tiyalaji goɗuɗo ɗi banggal jam ndenago e kamdu yirwere e ko nande muɗum. Kalifa Goyta na wonno tun keɗnana ko heɓani dow fotango Oumarogol e sita siliɓe.
Kamɓe lanniɓe oɗo batu ɓe mbi koɓe cuɓiri oɗo sisili wona ni tan ɓe gaɗiri le hoore mabɓe honno leydi ndi worrino. Ɓe mbi immadaraji rewɓene dow ana mawni sanne ko nayri banggal no tiɗalaji ɗi kani heɓinirede jogala. Moussa Papa Sidy Bé goto e gonnoɗe le oɗo batu keɗɗen komo sifi dow hen.
Immadaraji hanɗi waɗede ko dotodo kabaru deƴere kan e yaade yesso wawa yehude yesso so wonani rewɓe ɓe hokke lawol kan e ndu watta koɓe mumen hen caggal so rewɓe ɓe watte bakamu hen kamɓe ɓen wawade immadaraji mawɗi huntiniɗi golleji hoore dabariji fof ko taƴa caggal ngal kawrtan mi warama hollitata no laamunkoɓe laam hakkunde radio
rewɓe le hewɓeɓe torraji ɗi jotti wakkande tiɗalaji ɗi gonno le leydi meɗen ndi jalti ceedi. Kanko madame Naha Koulibaly laamiɗo fedde humnine kabaru himme e yurmene kañe jam e deƴere yo weltike oɗo golle sanne.
Mi torrɗon hewtigan katanere nde walle fuɗɗata tamine janggina le lycée goto le guenni gaw mi haminono badde tati ɓeygona arande rew wala fof ne sugula tondire kan fandana hewde Bamako ne ñalanan haalami le o watti goto esraɓe ɗame haajime fof wala ɗanno fa jikkiɗan fof booni hannden ngal kortanno hokka amen menedu boɓɗe heɓde hollitude metti amen ka e kulleji ɗimi yii debbo fof mo torra hewti le nde walle ana han tawede ga hannden hollitita haqqille muɗum kaɓe metti muɗum yalla fof en heɓa dokkodire juuɗe waɗe immadaraji waddude jam e deƴere.
On se donne la main pour faire face à cette crise.
Min cittiɗen wiide hitande fuu yimɓele mawɓe wonɓe le leydi Mali ndi andarta e dunki e ande kawrita le oɗo boto moɓe noddiri forum de Bamako.
Raf nde nagu no yirwi sanne le cercle yelimani nden no guyka motoji ko nande muɗum na waɗe toon saate fof jamare nde jabare wembi nde woytigue kabaru muɗum dadduɗo laamukoɓe fiyande ɗum dabare nden no kanko nelaɗo amen tun no yelimani asitu kanti wonko heɓani kedda fostango Oumar Waygol e sita siɗi ɓe.
Ñalawma hande no waydi ndena ko woni ɗo ko iɗum wembi min sanne noon kamɓe amiren wonɓe nokku no ɗe yelimaniɓe kollitiri wiide le majjum ɓe mbiɗeten hani ɓamede le hen ko yaawi fa pewta e wayde ndenago le oɗo nokku keɗɗenmo kanko noddirte Lassana Traoré yo conseil amir yelimani komo sifi dow hen.
kuna sina on kola attaque
hicca ken jati yimbe bombe hippike nuku goddo le cercle on do woni yimbe soutabe makkat ne be yimbe bombe nabi on ne soutado be tay o wala fe hune be yoppitima tegal mudun jommoto goto be nangi dum do labe be fimo fan nawi ga kango pe o way o habiti sedan sabde on jogino sawru meda lamdo lamu tinna faba amen sabde mene le lefon sahel ngome woni me wala murtan san
wotnabe wonbe tombe kollitide mangal pat be kani wadde ido imadraji be bi'e be jeli ben ngado wakkati fu lugaji kedda mo kanko no dete suma la kande jakiti kanko ni mer yeli mani ko mosifi do hen
den kedi ko mosifi
ko wakati me fu tiken hulde san sabde ni yimbe bombe ben ana won takki fe damudun mede wullito e lam on tinno wada imadraji la be yimbe bombe ana heba tonge mer on golle mudun yo famuntinde jama honane be yimbe tongirte le nyalana hande de wala fu jasi fenan ber ame anta san
wakande min jottino zanarma ngabe wonbe tombe wala fu ko be jabi sifade do hen dum won ko asetu kante min si jottamani yeli mani
gilla udugol kerol hakude mali e Côte d'Ivoire golle ben mutu taxi yirwi saneto zeguato no der no dum latke sababu ke ballo wonande jokolbe im gonbe tunbe kanko nelawdo amen segu gajugo wonko be nen kedanna fojitango Umar Wegolo e sitasidibe
o mo borni padde makko suliyeje o mo halda hese o mo jogi tibara ko du sanne kanko Fidel Dakko o donno moto taxi zegua o mo taccintina yimbe kerol hakkune mali e Côte d'Ivoire
mi ne gollida e yimbe jomira mobilaji yogabe wakkati fu ene nella kan yimbe dawobe mi de taccina me kerol hakkune lede didde beede aljumare mi ne haba hen hunde setan mi de taccina ko yati be sappo e joy le nyolman goto fu temen yobata
o wi ko keri di udda nyaloma hande o ko fu yimbe be buri hasindinte mabbe kabe jogi tidallaji
la difficulté la seule le
torraji mawdi men heba dum jungol lamu kobe de lede didi malika ne kodwari soni yimbe dawobe yottinga be wala tal yoba kunya didi samoji so wala menen mo rama men nyaago lamu kobe sawro buita sedan wakkatiji be wi anteme jeegon dum fandi mudu fu ga yogabe ana wi ayoba fay udnyere
demande même 5000
ana buri dubi sappo mo golla o do golle o wi ko keri leydi ndi udda ko be kibili hen nafa sanne
bo sa de ba keban ana hen sedan ko keri hakuna de ledde didi uddede no yune titno sanne handen yune ya fa e udnira temedde jeegon kinan ko heew handen motoji bamata da nata de ledde didi temen nay temedde jeegon neddo goto
so mo taccintina jamarnde datidi do le ladde onata Fidel Dakko wi wala fuko hulta ko nayri bangal waydi denago
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru amen kere duuji de mentu buram ton hultama wiide fedda yam lise furba fuddi le yonterende yewtureji mabbe sembe cialdi e fina tawaji der no fanda mudun woni yirwinde hewtagul jam e dawral le lekol ngaji madarasa ngaji mi fude dun no basi akunde jangobe be yontere be ngadata e majjum sarabe hejabe lambe fufu mbeltan ki sanne odo kabaru timinan kabaruji di to kuccala ton do holita wiide benada buri yontere hande kon jamma wala fe le commune sinsina e dende hamdallah horebe suma jappam bihi yo sabi pangaji ben feccugol gol ndem feccugol ndiyam dam den be bihi dun dabariji na gondi fiyade yalla mirno kabaru na bilto no yawri sagal on timinta kabaru jamma ande micino sa mbar sa fumta do bembal am 3w.tamnim.org marno don 2323 21 o seri yotere meden magazine